sizalwa sikhumbethe izinsuku zokufa. Imizamo yethu yonke konke namagugu kuphelele emalibeni. Obuwufakazi sizivakashike emhlabeni. Kungekudala sizoflathela. Inyathuko yokufa isisemnyango ilula ngeyokuphila. Ukufa kufana nomyeni wawo wonke umuntu. Sonke simele ukuqoma. Akusizi ukukhala uqandule umuntu ephumulisa uhlukene nenyama. Kodwa ke ibanga lakhe lasemhlabeni useliqedile. Nedinga lakhe uselivalisile. Anomkhulula ahambe naye usabela ubizo lukamdali. Bekumnandi izolo sibeka sonke namhlanje konke lokho sekuphelile. Isiqephu sakhe besifunda emhlabeni sesifika emphelandaba. Sagoqwa phezu kwakhe njengembali ebebekela ubuqhakazi yabuna kodwa konke lokho kuyadlula. Yize besisafuna ucangatha naye kumathafa omhlaba. Kodwa indlela yakhe isimphelele. Zandla zami kumele wamukele ukuba sobuye uphinde umchawuli. Amehlo wethu omelele ubhici kuze kwesihlahla esikhafula inotho. Osefile akasavuka ukukhala kominisa indlela yakhe. Usehambileke kodwa usakhona ebhukwini emicabango yethu nasemiqondweni yethu. Kulungile belokhu enilakho masihlale kwenu.